Umoja sounds
right. Saboda vamolo gambo. Gula wogwe kumoryango. Wede bango nkuba na karango. Obubaka wesende kano musango. Wede baki ni baki baki ni fambo. Speaking Latin ni honey mati ni sampo. Like any sip in the duck and love in the hang of. I'm kinda lit but nothing I can handle.
Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Usiwazi. Usiwazi. Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Usiwazi. Usiwazi. Kaka na. Take it easy.
The way I'm doing this, something that my friends know. Flow like the river, got Alienado Gendo. Me not have a tiffy worry, no it then go. Cause this is one you pan your mic with Rego. Rego, simple with the Lego. With the letter pili pili with the fuego. While the other looking silly with the same old. We just here to kill it till we shake so.
Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Usiwazi. Usiwazi. Fanya jiti hada fanikisha ni maisha. Usiwazi. Usiwazi. Kaka na.
Take it easy.
Take it easy.